Zaid latest music.
Another KT production.
Yes.
Sesheke music.
Can you check? You look good first. Salova. Lova need you so. When I was a president, ule mwana patina mwana pova nani. Uno kuinde ni nebo smarti. Keti no mafuto pa kanta.
Amo mabo naba izi mwani ratova. Nako etelele. Kuindi sana nilimo na nilimo.
Uzilo kulima utwana ba.
Senika kupa kuwena kise Nekele wanite baby uto nipotela Kuli nilumele karika zene uvulela Kakuli lawe ye ani utisisi Nekutuwa nge mane nichile mabisi Kundikale tuku kumbelela au utisisi Yes, apili kikuli pili au takuna pili Ilo apili kikuli pili nosono lukuni wanzani La tola ula pili pili kikuli au katalama kili kili Kukakutani mautu kumina kwa stili Kari baba mezeli mbili mbili nosono kuwa fali Kutela pili pili sikari makili kili
Amu babo naba yeah. Isi mwari lato Nakoetele, kuindi sana nilimo na nilimbo ba
Uziwe kulima utwana ba
Amu wabona nilimo na nilimbo Nakoetele, amuliwona nilato kutukachwana Uziwe kulima latana Amu wabona ba izi mwari lato ba Nakoetele, kuindi sana nilimo na nilimbo ba
Uziwe kulima utwana ba
Amu wabona nilimo na nilimbo
Nakoetele. Nikondi ya kanini pale ziku kia Nenisiva kuni kuna nina ni maitia yeah.
Amu wabona ba izi mwari latova Nakoetele Kuindi sana nilimo na nilimbo ba
Uziwe kulima utwana ba
Amu wabona nilimo na nilimbo Nakoetele Amu liwona nilato kutukachwana Uziwe kulima latana Amu wabona ba izi mwari latova Nakoetele
Another KT production. Sesheke music.
You know we present it.
Yes.
Can you check you look when it put you on our own? Mr. Puseka Navana, but I'm not the one who would have been in the air was mad. They didn't know my top of Tampa. Yeah. Dani B, Mutusak, Pondo Pagetti, Sesima Vice Jawisa, Wani Jole at you, Wani JB Papoda. Yeah, Motimula Motifa, Mr. Isaac Simu,
yes,
Eo Mata Mumbomba,
yeah,
Eo Mata Kapan,
Eo
Mata Zindango, Jimmy Mona, Mana Wasa Maki say two say J, Simple Max, Simple J, Triputi, Triputi. Yes. Yeah. Smash is that that's Conan. C'est que ça qui de view et Jamaica. C'est que ça qui de rap et des avolus.
C'est la latest music de Conan.
Yes. Don't put bazzers on kid, but chippy. Yeah, yeah. Il faut talk.